Umfanekiso wamashumi alithoba anesibini. Ngenye imini uYesu wayehleli phansi endlwini kaThixo malunga nesikhongozeli imali apho abantu babefaka iminikelo yemali khona. Ubuke isihlwele, ebona izityebi ezininzi zinikela kakhulu. Ke kwafika mhlolokazi uthile ulihlwempu, wafaka iimalana zambini ezixabiso liphantsi. Ke uYesu wababizela kuya bafundi bakhe, wathi kubo, lo mhlolokazi ulihlwempu unikele ngaphezu kwabo bonke abafake imali kwisikhongozeli, kuba bonke abanye banikele bekhupha kwintabalala yabo, kanti yena eswele nje uzibhokoqile, wanikela konke abenako.